Democratic Alliance of Freistata e ananela bohato bo nkuweng ke komiti tse fapaneng tsa ntlo ya ketsamolao ya Freistata ya ho hlwela diprojeke tse fapaneng tsa tokiso ya ditsela, R26 pakeng tsa Hophouse le Ladybrand, R709 pakeng tsa Tweespruit le Excelsior, R59 pakeng tsa Viljoenskroon le Vredefort le tse ding. Ditsela tsena di tletse dikoti tse kotsi. Re etse hloko dipuisano tse tshwereng mabapi le ho fetisetsa tse ding tsa ditsela tsena ho SANRAL hore di lokiswe hantle. Re ananela qeto e nkilweng ya hore rakonteraka ya tlohetse mosebetsi a sa o qeta a se hlole a fuwa mosebetsi hape. Re thabela le tshebedisano mmoho e pakeng tsa lefapha le borapolasi tokisong ya ditsela. DA e tla tswela pele ho beha kgatello hodima lefapha hore le ahe ditsela tse bolokehileng le tse tshepahalang.